kuwaza wewe. Bado nakutaka wewe. Taratibu wewe Sara, usikilize sweetie. Machai wengi wanacheza na mademu, mademu wengi wanacheza na machali. Wona wona makaburini, watu wanakufa, watu wanaumwa. Machonzi gana nitoka kama mvua. Mashallah, Mungu yupo, Mungu yupo. Machoni nataka wewe useme, masikini kama mimi yunaweza kunikuta wapi? Mademu wengi wanacheza na machali, machali wengi wanacheza na mademu. Ndaba kuchigwe Sara, ndaba kuchigwe Sara. Ntamunde sozi, ntamunde nyanja. Buzabanda vieku, zeburi jonku rota, zeburi jonku nonya. Ngoro manyi wafumbiwa, nempasa moyo Robina. Robina twale magana wakukulo tanga. Oro na sala o, agende kibuga, agende kibuga, agende kibuga.
Macho kwa macho, sema nini utakacho shori. Nafuta jasho, soge njo tucheze nami. Robina kani shinda na kuwaza Sara. Jezi na shindwa kula na shindwa kulala. Mengimia kwa wangu fukara, siomba. Pesa meze shika bas mjo tulera. Tukajirushi na Robina Kampala. Simtaki Robina na mtaka Sara. Wendo wangu moyo wangu umeuteka nyara, umeuteka nyara. Naba kuchigwe, naba kuchigwe, naba kuchigwe Sara. Tamunde sozi, tamunde nyanja. Oba kanabuza abanda vieko, abanda vieko.
Macho kwa macho ni nataka wewe useme, masikini kama mimi